xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa weli ku jira isbitaalka kadib markii loola cararay xarunta caafimaadka qaran ee Walter Reed 1-dii bishan kadib caabuq ka dhashay qalliin bishii December looga daweynayay kansarka qanjirka ee loo yaqaano prostate. Waa kan Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka.
His infection is cleared. He continues to make progress and we anticipate a full recovery.
Infection waa laga daweeyay, wuxuuna sii wadaa inuu horumar sameeyo. Waxaan rajaynaynaa inuu si buuxda uga soo kabto, inkastoo tani ay noqon karto geeddi-socod gaabis ah. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad, John Kirby, ayaa sheegay in Austin uusan madaxweynaha u sheegin xanuunka kansarka ilaa talaadadii shalay, waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii qalliinka uu maray bishii December iyo 8 maalmood kadib markii la dhigay cisbitaalka oo ku beegnayd 1-dii bishan Janaayo.
Nobody at the White House knew.
Ma jiro qof ka tirsan Aqalka Cad oo ogaa in xoghaye Austin uu qabo kansarka ilaa saaka. Austin ayaa 2-dii Janaayo mas-uuliyadda maamulka wasaaradda ku wareejiyey ku xigeenkiisa iyadoo aan loo sharxin, waana waxay wasaaradda difaacu sheegtay inay ku dhici karto sababo kala duwan. Kooxda la shaqeysa Austin ayaa muddo 3 maalmood ah ku guuldareystay inay ogeysiiyaan Biden ama ku xigeenka xogayaha difaaca Kathleen Hicks wax ku saabsan in Austin la dhigay cisbitaalka. Pentagonka ayaan dadweynaha la wadaagin xogta ilaa 4 maalmood kadib cisbitaalayntiisa. Waxaan arrintan ka hadlaya mar kale Major General Pat Ryder oo ah xogayaha warfaafinta ee Pentagonka.
We recognize that we have to do a better job in terms of the timeliness and the transparency when it comes to especially the second.
Waxaan garwaaqsanay inay ahayd inaan shaqo wanaagsan ka qabarno waqtiga iyo daahfurnaanta marka ay timaado gaar ahaan caafimaadka xogayaha. Mar kale waxaa naga go'an inaysan tani oo kale soo noqon, isla markaasina aan mustaqbalka si sidan dhaanto sameyno. Xubna ka tirsan sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa hadda dalbanaya in Austin uu iscajilo, laakiin Ryder ayaa sheegay in taasi aysan dhici doonin. Ma iscajili doono. Aqalka Cad ayaa ilaa hadda garab taagan Austin isagoo sheegay in xogayuhu uu haysto kalsoonida buuxda ee madaxweynaha.